Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde alal bare jena lewru mars jena yamde jaɓɓirima silimaji jettile maison de la presse Bamako jottinonoɗo kabaruji ɗo yumor woygalo kanko noddirteɗo no humo jiro won to ɓoggi jamɗe to. Ko heɓa ko nayiri bangal immadaraji gaɗaɗi haqqeji roɓe yallah hono ɗum hani tabirede ñalawma hande ɗo ɗiɗo e yoga e haalaji wakkani ndeɓe gaɗanno yambere mabɓe wi mars le gallure Bamako nde kañe le kedde leydi ndi. Kamɓe ñongguitiɓe gomɓe nokku noddirte centre mabbile soguni kolle gallure Bamako nde ɓe mbi hiɓe keɓa e wadde ɗiɗo yambereji saabi de ɓe jeggitirama caggal laamukoɓe wonɓe toon ɓe mbi hi tiɗalaji ko leydi Mali ndi jogui ko ɗum laati sababu muɗum. En tiloto jaren faali nokku mum noddirta sene kurani iɗum le laamu kadiol wiyama ko yaata dewle noga e jeegom kañen kaɓɓa toon ñalawma goto iɗum le immadaraji singaji ɗiɓe noddirta somogo en ɗiɓe gondi e wadde toon hitande fuu ɓe kaɓɓon yerɗeɗo dewle ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo ɓetandiri bisimilla moɗon e heɗade. Ñalawma keƴƴinaɗo rewɓele le adunaru ndu fuu koɓe noddirta wi mars ɗum yambinama keñen le leydi meɗen ndi wiyama ɗiɗo immadaraji gaɗama nokku noddirteɗo boulevard de l'indépendance pelle kewɗe rewɓele kañi en gonno toon wattu jonom ɓe ƴewti ko hon haqqeji rewɓe wori le leydi meɗen ndi ɓe mbi sa ƴeewi ɗiɗo golleji fa hande ɗe jaara yesso noon ɓe kollitiri wiide ɓeɗo rewɓele mbiyan kaja sariyawol ngol ɓe noddiri loi 050 dengol no han teɓirede le leydi meɗen ndi. Mamadou Sama Sekou,
wonko golla ka immadara o jogitoto noon kanko madame Sow Kadial Tidia faccintini kabaru hakkeji rewɓe ley Mali tendinowo to ministre rewɓe sukaɓe e galle ɓeydi wiide rewɓe ne hani fa hande hinnade haɓo hewtagol hakkeji mabɓe fedde haɓontoɗe hakke daf andi Tidiati wonko yaari yesso banggal yirwere hakkeji rewɓe so ɓeɗo rewɓe anni kewile mairiŋaji noon weltani kanko hoorejo fedde ne Bintou Fune Samake kanko ministre kiɗɗo humniɗe rewɓe yetti ɗumno ko rewɓe gattama e ley fedde haybonde golleji talkuru jam e dewral ka noon Bintou Fune Samake holliti rafi huncangol hoore serewol 052 fayso holti wiide adadu ɓattiɗo muɗum huncanama hoore le gouvernement ɗiɗi transition ɗi omo darda yo ngolɗo sadewol totto o rewɓe capantati le temedere postuji nomoteɓe ma gotanteɓe jogore sobuy pelle darniɗe hakkeji rewɓe holti wiide fa hande torraji fewde rewɓe ne jukkiti alhaali moɗe mettani.
Kanko soggel ko kala mayga premier ministre le leydi meɗen ndi omo wonno toon wakkande immadaraji ɗi gaɗanno nokku noddirte ɗo boulevard de l'indépendance o hollitiɗo wattu jono darde rewɓe ana mawni sanne hono ko nayiri bangal no leydi meɗen ndi wori o wi ɓeeɗo rewɓe ala yo haɓotoɓe sanne hono jaam e deƴirahan hewtirede le nokku o keɗɗen komo sifido hen to faccitanko Aly Cissé.
Rewɓe leydi Mali onon woni rewɓe amin, onon woni miraɓe amin, onon woni rewɓe soldats amin gonduɓe haɓade ñalawma fuu ñala leydi ndi ana hewta hoore muɗum. Onon woni inniraɓe sukaɓe Mali le leydi ndi. Oɗon ñalawma keɗinaɗo rewɓe le adunaro Allah ndu ñalawma moɗon mo gouvernement leydi ndi ɓeydade hoorejo laamu hakkudere o hokki on sababuji fa heewi fuu ana wawi yoppude on huncude hoore moɗon ñalawma hande o saabi onon worɓe moɗon sukaɓe moɗon wondi haɓade nde leydi Mali ndi e maggal muɗum fuu nde nokkule tiɗɗu sanne yalla minen gomɓe ɗo ɓe mine kewta hoore amin. Golleji min gondi wadde ñalawma Allah feytu fuu ila gouvernement laamu hakkudere o ana heɓa laawol woni tewtude gollirde heƴƴoji ɗi malinkoɓe fuu wawi tawede le muɗum tawa fayi goto ɗum heedinaka bangge.
Wattu jono ko nayiɗi bangal hon ɗiɗo immadaraji ɗum waɗama ley kedde leydi ndi duyambirde noddirta 8 mars nde rewɓe le hewɓe kañi en jammini ɗum wattu jono heɓe fuu kolliti hen kowoni hakkillaji muɗum ɓe mbi ƴewtede yalla hono kamɓe ɗu ɓe kani wattirde koyeɗi mabɓe no leydi Mali ndi hani heɓirde yirwere keɗɗen yimɓele gomɓe ley kereduji ɗi ko cifido hen do faccittago Mamadou Sama Sekou.
Le 8 mars représente vraiment une journée
jetti lewru mars aussi fa ñalawma ɓamtare rewɓe no fedde oni yamiri eykala min kay 8 mars yo fedde hertanade rewɓe adunaro ndu foof yalla e keɓa daraɗe e darɗe mabɓe le leydi e ley galle. Mi yimani sanne ndeɗo yambere dow darde am innirajo yiɗɗo bandiraɗo debbo e kaña jon suudu ñalawma 8 mars ñalawma hertanaɗo minen rewɓe yalla ɗe mbawa hawritinde hultinde hakkeji amen e golleji ɗimi kani wadde yo yambere hertanade rewɓe adunaro ndu foof.
Femme du monde.
en jaran wotto joni non nokku noddirteer dum won centre mabile so goni ko do bomako do robel wonbe tombe ka wiama kebay waddi de do yambere be bihidu be jiggitrama ciagal lamu ko wonbe tombe bi wana non dum wodi tiida laaji ko leedi malindi jogi nyalo ma hando lati sabab mudu fa kebe famtar kedden ali sise makku
Oh, centre mabli min goni sogoni ko nokku e goto e nokkule mawde to yimbele egube iure jonde mu en waso jodi bamako e wi beedo yimbe nyaloma hande o ka e nyalomaaji keddidi fu goto e jodi mabbe wana laamu leejini wana be gollijitta fay goto wada imadraaji yottaade bi ne odo nyaloma kertenaado tewtude hakkeji rewbe le adnar alladu to won ko holiti kanko teddi bari o rejo rewbe egube iure jonde mu en le odo nokku
hande wi marsi me yi ay hunde futafon kay alhamdulillah me yi rawani hikkadum yi Allah mo wuri so wi am wi marsi mi yi ay wudira tafon mi yi ay nyaman jonno Allah holle mo wuri
no min jottino to ne kanko madam Koulibaly Aminata Traoré kuma ni do odo nokku ka wala notu ga holiti wiide be do yimbe ka yiggitaka o holiti wiide sabi alhal mo lindi wonni mudu hande o sabi mbini yambingol nyaloma wi mars o no yambinira hikkan
wala fi honno min jigiti hikka sugula jamendi kewi so dun fay hande kanko kanaka lidni asmi guita wadan dokkal gollobe be fuftum njehi
rawande odo nokku hebi malligoji iurde nokkul fa he fa yeto juude lam leedi hikka yimbele igube uure jonde mu en juude be sugonu ko ka wala fuuno wada so wada milade ko jabbe fawde jike mudum do yambere ngarore
wattu jone kala hono kabaru fa hande wi marso rewbel wobbe so kolliti wiide yambereji ngatta wobbe do kolliti wiide wala fu ko weltite golleji muude en di kanko misal no dirteda Fatima o wihi kanko kan nyende fu yodo yambere bangal makko to wi marso du watta so yoppo golleji makko di fa kebe famtare keddemo ko mo sifi do hen do facce tango Mamadou Sama Seko Ali Cissé
wattu setter wodda Fatima emike yalla landinde taji kojol kureji mo hani yawinde sabi wattu sugabe yade ecole yottike leru jidi di cagal mudun on nangi lawol lumo
kodo yidda sodde jaba min ka tawtan
ko warti iwdo lumo ko hindike defu botari serema ko na wodi radio dido gulleji oro debbo o walitaki fay sabi bi mars e bi Fatima faba mo hasindini rewbe kay yo uitu gollo tiogu somaji
wodum fu defata hande mafe jaba defam so be jibbe faabaade mi min rewbe gombe le galleji di wajibi kinabe nawna na min kulleji di mi kasindini mudum
ele tajrol mako rewona hani haybede e yambinede nyande fuf e hakkilo Fatima 8 mars wona tan kabaru disaje madun yambereji
fa hande ne kala hon kabaru yewtere 8 mars de wori wattu jona e jaara nokku no dirteedo yoro so holi tawede wana li ngalluji de tan 8 mars yambinte le crédituji di do yambine ton kanko kedjaada me noddirte Ali Haydara o yehi o jido yi goto en demo debbo nokku no dirte Darkan yidum le lamu yoro so le region Sigaso kedden kuma hebini min do ndo faccitan Mamadou Sama Seko e Ali Cissé
ajara tungara jiado Darkan ana yambina nyalama ke inado rewbe le adnar Allah no ana heba duubi jon demo wonne mudum o ana landina yambereji 8 mars lebbi fada nyaloma o yottaade
musoba fetile
mi burni 8 mars sabi yo yambere rewbe min dintinan kalisi landinde idi gilla wattu ndungu min fudata landinal gal min demman yalla hebude kalisi e landinde do fevri yambere nde
beedade yambereji ngatteedle odo nyaloma ajara holiti wiide ana hedo e radio imadraaji ngatteedle odo nyaloma kertenaado tewtude hakkeji mabbe le gento wonto holiti wiide hunde fuutiida e juudma urde heure to sawro ajara tunkara debbo ngado suudu Darkan
dum jilli wakkat jun o yo mahene suudu dogotoro jangirde e nokku robine sabi saato hebgul jam cinidam natidi sandega en
cagal ko wadi nyaloma kurdo e golleji mako ajara kanye honorobe mu en ka ana landini yambinde nyaloma o won ko Ali Haydara heban studio 80 ko warti yude Darkan
wattu jone ngardan do bomako do kassen dun rasta en didon be galda kabaru gulleji gota nodre sista mi gota nodre sista ami fakoli goto oni yo hakalo le radioji goddo do yo jangino be do robel be bi wakkati fusa ewi yimbele be yingo goddo jira tabe cagal ko be ngadi rasta ngaji mabbe di ko fa kebe famtare fa ndek en Ali Cissé Mamadou Sama Seko
kabudo musoro nango sukunu mudum ngatudo nyaaje finatawa e juude mudum kay noppi mu Aminata Koulibaly bisimime to mudum badjalan en tene goto bamako do noddirteedo sistami odo debbo rasta ka gora mudum jawtudo o yaaya sukabe nayo o mo haltanamen hodum saabi o naati e fedde rastane
Bottumi andi mi Bob Marley natumi e kabaru rasta jimi mako den na wala non tan san ka dum wadde li cukaku am yimbe galle am dun jabani ko cuubi mi lata de rasta ko dido dubu chaktiri di njokumi sugudam tekani en kulto wide mun e kabaru mudu
mo do mudun warta debe sapo sistami ka holiti wide kanyum ka hillaka ko woni wi zaman hande odo rewbe rasta be
farafine anon wi yemu
sabi sukunu halaji na kewi sanne fewde rewbe rasta be leerunde afrique ka tagulobbo jumrado yidi dun dun rasambe huntanta hore nyande fuf mi jettata ko fuy halaji heddibe be ko tidani kam yo hilli sakrabe kultinde ngonki fewde wobbe wona fe hunde munyude
Aminata Dumbia antirtero sista ami fakoli kayindu anale fedde rastani gako sendimo e kanko Aminata Kulibali ami fakoli kayinko wala sukundu e juda odo gollole radio lata da rasta yo hakile nado woni urde ko yimbe we yeta ko
sukundu am la juti non kam tacci sabi journalist goto holtikam wiide nyanyal rasambe yo sabi sukundu mabbe mi tacci yalla hornude dum su hakika kay nyanyal walda fi sukundu kayo kabar bernde
kanko sista ami fakoli holti wiide darde mudu ana momni sanne ni gordan bani adam
anya musuri
anju do drande amen rewbe fandaji amen famda fele jama hana femi joppa sukabe bonna yeso amen sona dunna badan be nafata sarabe mabbe debora sar hani hebbinde beydangul famu yalla beedo sukabe natoro atulub
ishi jele dale
sistami kan sister ami fakoli ka holi tori yirwere rewbe wana hala tan woni ngale golleji ngatteede nyande fule dati mudu do woni
ido kabaruji foro ma hebde do bema me ande de do page facebook kanya compte twitter sidio tamani en jaran hono kalmi do kabaru yipudata do nokkuno mobe noddirte siekurani idum le commune luluni idum le lamo kajolobe kolliti wiide singaji de be noddirto somogo di be ngadi ton dewle mabbe de be kabarton hitande furde ko yaata dewle nogay jagom kabbal ngel do gellel wi am yimbe labe be iwri tatteji di fufa kebe famtar kedde mamadou sama seko ali sisi
be fu duube mabbe hakuna sappo e jetti yaade duube chapantati woni kurtunoji mabbe wadama timmodo yontere ne yeso horabe kumani be finatawa Sarat ma fayoto gidra mabe sien kurani afu kulibali do mudana wara sappo e jetti sudai kuyal mudum fei sabi o holiti wida o mo andi yoga yimbel kurtutobe be do mudum warta e do mako
won yibele mi andi hakuna mabbe mi weltani sanne tawtal ngal fuf min kuy
sarat be hurti be hey be do tawa be chudai kuyal mabbe kambe do fei be dade kurtunoji le fina tawa dewle ngaddete de ana lato sababu uitude sanne al musadaji dewle salimata watara inna gorko kurt tindo keso
wa cherala jenga fu
so gonga hale dental kutugoji di nafa mudun joko jamarne fufna dental nyamudi denno al musaddaji di hawritinte
abel dogoya
dedo dewle ngatere le wi finata wa kay datul mawgol mbawdo latade sababu wandure nangondirgol hakkune yimbe gombe samago nyande fu sobe kurtike le odo nokku debbo fu yudo samago wawa yupude sudu mudum sabi nyande fu o wadi du o mo wawi harminade yude le galle o yambere ne ka ana serti yambereji keddidi zakaria watara horajo ngeni sekurani
ayo amba fama dafo
tawgal lulungal dafo fasu jamma jingi gal hunjente hore rewbe nayabe kanyi amir ngeni tan kinato kabar fay goto dum be jantata ko golla
micintinde tan wiide sukabe rewbe mbowa wadde dewle abada tan woni no dido yambereji wadente dum woni ko mamudu useni bari hebani studio tamani yure kajolo
studio tamani do faba muya gouvernement leydi suede danemark suisse et republique tchèque et union européenne
sikrabe mbiyan do kaddeten bete hande do kabaruji meden dimi jooti on sane hedade hejju jamen dido kabaruji fodo ba hettinade di kasse so ngabbirdo beema ande to ngadi www.topperestudio.org no noddido o do numero fiamo mere mere 37321 fande fande fi no ko nande do no do e sen yowtere meden de an wodi wassalam yotere meden di du waran yowade do 8 mars imadraje gondude wadde di wakande patronga mabbe gonde yadle yambereji di kambe do no gollobe le cuudi be kay tombe gonnobe gonde e jokkitade golleji mabbe di wala fu ko wayliti le hen pelle tiagontode kambe gollobe le cuudi be kolliti wiido wattu jono lamon han mun cande hore sanne ko nayri bangal haddeji be do sukabe robe gollobe le nokkule de fa kebe famtan ngare kede ko min e mamour sama se ko min pewni on do hen miden den noddirtende badjalande ko min tata bodo bomako do Aisa kanko e gidra makko e be gonde gulludo gulleji le ciudi be anan buta be an lota nyegeje be dan gondi e lonnude be bi kambe kay dum woni julde mabbe 8 mars festama be jelli wadde julde de honno patron ngay mabbe ngadirtano
biya 8 mars e ba kala
aw ne ba kala
e yo min andani dum yo jambir roobe kana fe gulude le nyaloma min andun min roobe non patron amen be fuf gollata hande ha minen min gatta yambere min andun min jidi dowtude patron amen be wadude yambere de
akara na patron batanyo be
madam keita fatimata sise gollo ole suudu gollunor hore mudu le nokko holiti dana fami jati ko beedo golloobe le ciudi nafata ka do e tawede fu o wi o wa yoppitinde gollo makko le o do nyaloma goto
ki maro nute anga foyu amano gombi
suni wala beedo gulleji le galle jamandi na tidi san kambe darani ko heewi hunde ko defa kay gor fani rentude nyamude fay disaje de minen ko kabe dum nato sababu be micito sanne
souvenir du quoi min fana ku tawte barake
do e tawede fu fedne no detta adad humnide kabar hakkeji golloobe le ciudi le nokko koliti metti mudu en holitiide 8 mars an hani tawe yodum wattu ne jamaare de hunchanta golloobe hore kedde mo kanko sitam fofana kanko lami fedde adad de ko mo sifido hen
nous sommes sortis avec nos essentiels de cuisine
fay so debbo goto na yeba hana fimi holita wiide hakkeji amen hunchana hore pelle ko manide roobe en jigita sonde hakkeji amen minen lonnata lawdata e gulluji kiwdi guddi min jeltini kaaki gullido amen holitinde min kaabe e darnaade hakkeji amen
qui sont réclamés par les femmes du monde entier.
Ndeda fedde no dirten adad wiñaloma handen o imadrajan kani wadede do hen yalla sariyajan bame le nokko kuntinoji golloobe hore.